All Stars Music Entertainment. Deep check. Mav. Your moolah.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Inena dabwa kaisti kudia kumozi. Nene ni wanga kaisti kudia kumozi. Mama tigaba kaisti kudia kumozi. Si wako weka uyo ha ti kudia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kansumange nesamo also you, my guy. Yo, met her pa novera moka kudia hungry land. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapepa digiti no nipasa no na fidgeti. Nice to meet you nzambo tuma, not forgetting ya titi. Yes, go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumbwi na kwela mulafu. Apart from my halfu, you my better halfu. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Anius I feel sleepy leka ni gone. Ngena dekapo ba mathabo leka ni baone. Alinai we saziba titiziba na nane niziba tsuziba tsaziba titiziba na pati. Ine na dabwa kazi tikutia kumozi. Nene ni wanga kazi tikutia kumozi. Mama tigawa kazi tikutia kumozi. Si wako weka uyo ha tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God.
She told me she was single, my guy.
She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God.
Kazuma ngele samo also you,
my God.
Aiwe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Mathan wakaele osani tiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwauna chema follow watch tika pa TikTok. Wanikonke lapo na kujensa ati let's talk. Okay, tishite so this between you and I. Stingers ishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kaseti apu but should be pissed. Matha akonda vintu mailon sande panga GB. 2 PM upa GD pakari kozizi. Zaduri kila elo tikaone reaction. Zaka nkala ora movie stroke action.
Ine na dabwa kaisti kudia kumozi. Nene ni wanga kaisti kudia kumozi. Mama tigawa kaisti kudia kumozi. Si wako weka uyo ha tikudia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God.
Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi.
Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. You smash. Kani Amuru Saka is on Touch, what's good? Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for the intro.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
It's a smash beat.